She wanna be my wifey, go to she SIG. She wanna go public, tole keep it private. Dala ngimzele makhoneni, mina naye sahlangane for easy. Mangihlangana naye ngamshange honesty. Uthanga mangali makangibona nginemedi. Thanda ukuthi uhlonipha nomuntu wami. Uyangichaza ngoba indawo yakhe naye uyayazi. Ukuthanda abafazi ithi matiene. But I'm a thought this ain't just belong as PCA. Shorty acts the type, yeah, my Q&A. Uyang lalela, she considers what I say. Zokubambela until you get a boyfriend. Ngiyakubona uyajabula, so ya moize. Amadoda ayashoda, mina umkhonto ngiyawuphosa. Uthando luningi mina ngakuhotspota. My wifey, go to she SIG. She wanna go public, tole keep it private. Dala ngimzele makhoneni, mina naye sahlangane for easy. Mangihlangana naye ngamshange honesty. Uthanga mangali makangibona nginemedi. Thanda ukuthi uhlonipha nomuntu wami. Uyangichaza ngoba indawo yakhe naye uyayazi.